А я с манкой на стиалион.
Масамба стало ноза, фигум пазон, где-то там ауэлэ, ман.
Ayy, King Lee. Ngene inkabi baba mbamba bonda babi zamathonga kwashimpepha yaphinde yakhonya yaphinde yahloma i3 u3 siphinde yakhokha ngivele ngibemfishano kwesketi sika sisu zodwa eseyikhalile yathi Zulu sebelele futhi sicela u200 banyakazise bathu kuvuka futhi bagcwele iquantum kade sipush itex ayidume ikushuthi hip hop isitakile akekho udriver kulindwa inkabi kushuthi ikhule nje hip hop ngapha ipiano liyakokota uZulu sesikhongweni ngapha amaphara yakhokhoba sithule nje silale sizwa amaphara yakhonkotha tshela abantu sibavumile kanti Cause Jive is komod Mbhekane nenkabi ndibane nembila thutha Ngivikela mbuso apha isandla ngibona iqupha Kabi siphongi yasiphula iqala inkabi liyaqulwa Ngiphatha isibhamu esinekhamera waphoza umrepha ngiyamshutha Vumani ngibagwebe ngibagwebe isigwebo sentambo Abafuni 303 kuyomele ngibasonta intambo Ngibulala ama-goat Hanivume ngikhiphe umhlahla i-industry gwiliza ngoma ufuna ibeef kuzamathambo Ebackville is no J-Boo inkabi ekhule ezidla ubhum Fana okhule eqhama endlini mangena inkabi athule du Shaya insethu uhamba udu asihlangana Ngidlunga ngifune phepheni le-matric ngu-front page ku-GQ Okay we rolling up MT the hustler roll it up Hip hop is turning up young hustler keep it up Isihlahla burn it up as ababhema zishe lapho ngishiya i-industry ngcolile skrskr pick it up Sike sithi shwini kill ibeat lamapiano Wongibuza kugabza hhayi amadlozi aphilayo Ungangitsheli ngephara kuli-glue ephathekayo Ngilithawule nganuka ngigeza izandla kwaPilato Yakhala u-DJ Dira uthi studio silahlekile Nzima ukusebenza nephara uthi lithini lingabhemi Umkhubusa ekhaya usibheka kude udidekile Usakhala ngokuncane kuyoduka igate ma ungabhekile Uthi awunandaba nemali Awuzwi menemene ngathi intombi elinde ukushelwa yikariya imile ne Wena kuleveli yami not in a millionaires So ufila kanjani iphara elidiswa imillionaire I-colleague DJ Tira namanje akakhiphile Silinde u-200 angithi na 2 years umsizile Siyacela ubaphinde ama-bookings ayafilile Anithi ngivusa iy'poko zami angithi zonke ziphuphile Ushuni bazoshukuma ngishintshe iflow bazobhukuda Ubhekane nenkabi ikhakha ilizofukuza IZulu uzoduduma ngene inkabi azosukuma Ngokuboshelwa i-drink and drive ususibiza umakhulu Uzakwe wakufaka egemini wathi ungaduma wamjikela Ingoma eyodwa itsikitsiki yathi ngaphupha wajikela Sengizwela umalume imali e-Afri yaphelela Kunzima ukuwinisama uma i-artist liyibandela Uyakhumbula sikwa-wise uthi uzama ukuxolisa Wazi waguqa ngamadola bapha babekukhohlisa Kwakumele kuphonsa impama umakoti wakhe ngamhlonipha Ngamagangsta ku-social media masihlangana niyaxolisa Sekusele kancane iphara ngilifaka idindile Mali ngibona liyafriza ngathi ngilikhombe nge-pistine Uyakhala u-DJ Tira uthi usayini isidididi Une-chiscope oduse afro nzima nokufaka isingile Ayi Nawe yima wong bulala abafana bami bili amanzi khuphukile ngiswenka complain umasipala ngishiya i-hip hop ingcolila ngithi sirapper namaphara ayisekonakele bafana nazizi zigi inkabi dilika ukhahlamba lapha emikini nganifit hayi mina ningishifti lo mlilo wena wongishisa soze simbanga uZulu noboy uyazi uba nobeat nina ngathi niyakhohlwa 7 hours in one night ngabreak i-record ese-hip hop mani ngasi manje sibhushushuni inkabi ari yenza imali dlale kakhulu underground yasikho isidumbu esingangazi Nginisabi ngiwuZulu ngifela empini ngeke ningivume nisaphila nongivuma kwacima umshini Inkabi fela kubo ku-200 ngiphethe ipiki kugema soze safana noma singaba ku-Major League Stoke T niyakhohlisana nobhululu ukuthi ungcono ngidlula abani isilungu sikudakwa kakhulu Ngidinga i-dictionary wena mawurepha ngoba ngu The only tumo thule tu yilona ongesena volume Stoke visi zakho mshoba ngayifuna abaningi wakubulala naku-roots impande zakho se-boxing Ngithatha ama-OG okay ake ningena stikini Yisitayela sakho se MT angakhlula by any means uCasper Wathi ngishaya abafazi kuboxing uyabaleka kushuthi naye umfazi uthi punch la mali napower manje ubalekelani ngisha ngephandle load shedding state 6 ikucima ibanga inkabi ime phambi kweni shaya isifuba take a shot ngeke ngibiza amagama omrapper going through a lot ibeef idliwe ihlaza sinasikhathi sokushisa amaporta naye i-order yama-hit kuthi ndidelive takes a lot ngakhipha u-150 yonke i-essay iyajabula shout out to Skanda God ngoba neset eyavuka Ongomoya yoni para lavelela ngithuka amahlangana liyabaleka ngithi namanje lisathuka MT uthuzula kana hit dakomuthi omkhuhlanga unebhabhalazi lelini ngathi awukazi uwinisama pelu bandam po white clean the ambitious heat. Zatim ne apartheid nigga test the avocado. Angjiving a full but your school repung or pumlan. Entering at 3-5 and logos lalelu makado. When it's Josilla Shatella, white clean hit no manan. Namanjangi hip hop, cutting up by MC. Ntropa ma 16 ranking palele texin. Tawenta la nenga zimupambi KFC. Yini katila decline ATM EMT. Nina ning jelu mona futi niashesha no kosh. Bebe ti niashesha hawu niashesha no kol. Niashesha no kongu pifu niashesha no gno. Nugu buksanya gapata langabe nani sena not. Bafana nginchele gimi ntinte kapambat. Umfana maya zango busu kisho mnyango simpambat. Senglungega kulo skriba piz bayata nasa. Bati nswiti ntweli nyongo yigi rapi san palas. R.I.P. Supermega, hi rap unsaiteta. Unkonzele guriki baba proganye no jeb. Ubatele ngsa rap, habanye basa trap. For four masalsani hip hop ipeto umageza. Gabi ngoli si strata, heko nenda se spaza. Siabu ya hip hop no kespa selaba ipasta. Haigo nagia klaga, gabi nzimpi ya ibamba. Ngena nkume behind bars. Zigu hip hop, I'm double bust ya.